waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa xaqiijiyey in australia ay kordhinayso barnaamijkeeda qaxootiga bini-aadanimada ay ku soo qaadato iyadoo gaarsiin doonta 18,750 sanadka 2018 wixii intaas ka dambeeyana tiradaasu ay sii jiri doonto. Ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey Tony Abbott ayaa ku dhawaaqay sanad ka hor kordhinta qaxootiga bini-aadanimada lagu soo qaado isagoo sheegay in la gaarsiin doono 13,750, laakiin wuxuusan ballan qaadin wax intaa kasii dheer. Taas ayaa dheeraad ka sii ah 12,000 oo Tony Abbott uu ballan qaaday in laga soo qaadi doono Suuriya iyo Ciraaq, waxaase ilaa iyo hadda la soo qaaday oo keliya 3,500. Mr Turnbull ayaa ku biiray madaxda adduunka oo ku sugan qaramada midoobay ee New York iyagoo dhammaantood ballan qaaday in sanadka soo socda la soo qaado 3,600,000 oo qaxooti ah oo caalamka oo dhan ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 52 dalo ay ogolaadeen inay dardargeliyaan dibudejinta iyo inay kordhiyaan qarashka ku baxa taageerida qaxootiga caalamka. Maraykanka ayaa dhowaan ku dhawaaqay qorshe uu dalka Costa Rica ku qaabilayo qaxootiga ka imanaya dalalka Honduras, El Salvador iyo Guatemala. Mr Turnbull ayaa sheegay in Australia ay ka caawinaysa Maraykanka inay dejiso qaybo ka mid ah dadka ka soo qaxaya koonfurta Amerika, taasoo qayb ka ah tirada qaxootiga ee la kordhiyey.
So it is a very substantial contribution and one of the points that I want to stress is that we have a very good story, we have a proud
qayb weyn ayaanu ka qaadanayna. Arinta aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waa inaan taariikh dheer oo fiican leenahay, taariikhna lagu amaani karo, oo aanu qaxootiga kaga soo qaadano meelaha adduunka ee dagaaladu ka socdaan, iyo inaanu qaxootigaas bulshadeenna dhex gelino. Dadaal badan ayaanuna gelinay hawshaas. Dowladda Australia sannado badan ayay sidaas samayn jirtay, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Gedab waxay ka mid tahay ururada xuquuqul bini-aadanka oo leh ku dhawaaqidda Australia ee kordhinta qaxootiga waa arrin fiican, waxayse indhaha ka qarsanaysaa bay dhaheen sida loola dhaqmo qaxootiga ku jira xeryaha dalalka dibaddiisa ah. Waxay qoraal la soo saartay hay-adaha kale ee kala ah Human Rights Law Center iyo Australian Churches for Refugee Task Force. Afhayeen u hadlay Matthew Phillips ayaa sheegay in taageerada Australia fidinayso inaysan qarin karin siyaasadaha arxan darada ee lagu fuliyo qaxootiga ku jira Nauru iyo Manus Island.
Today's announcement is nothing but a bad attempt at a cover-up. The Turnbull government has failed to find a resolution for the innocent.
Waxa maanta lagu dhawaaqay wax kale ma aha ee waa isku day lagu doonayo in lagu daboolo dhibaatada qaxootiga xeryaha ku jira. Dowladda Turnbull waxay ku guuldaraysatay inay xal u hesho dadka aan waxba galabsan ee ku jira Manus Island iyo Nauru oo si sharci darro ah u xirnaa muddo 3 ah. Marka inkastoo ay ahayd tallaabo hore loo qaaday kordhinta barnaamijka bini-aadanimada, laakiin wax xal ah uma helin 2,000 ee ku jira xeryahaasi. Dhinaca kalena Australia waxay ballan qaaday 130 million oo dheeraada 3 sano ee soo socota, kuwaasoo lagu taageeraya qaxootiga dalalka qaxootigu marka hore tagaan sida Jordan, Lebanon iyo Pakistan. Malcolm Turnbull ayaa sheegay in taageeradan ay caawinayso in dadka barakacay ay dib ugu noqdaan guryahoodii sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa gaashaanka u daruuray hadalka Mr Turnbull isagoo sheegay inuu u baahan yahay jawaab cad oo ku aadan qaxootiga Manus iyo Nauru ku jira.
When will the Turnbull government actually negotiate a regional resettlement arrangement with another nation?
Goormay dowladda Turnbull wada xaajood dib u dejin gobolka ah la yeelanaysaa dal kale si dadka aysan abidkood ugu xirnaanin? Laybarku waxay taageersan yihiin in laga adkaado kuwa dadka tahriibiya. Dowladdana waanu kala shaqaynaynaa, laakiin ma aaminsanin in tahriibiyayaasha looga adkaan karo in 2,000 oo qof abid ay xirnaadaan. Mr Turnbull waxaa laga rabaa inuu la yimaado wax ka duwan, inuu mar kale ku celiyo wixii Tony Abbott uu ku dhawaaqay, waa inuu la yimaado heshiis uu la galay dal kale oo dadkan lagu dibudajiyo. Wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop oo iyada laftigeedu ku sugan New York ayaa cusboonaysiisay dadaallo ay Australia ku doonayso in Iiraan ay dib u ceshato muwaadiniinteeda xeryaha ku jira. Waxaa xeryaha qaxootiyada ee Australia ku jira ku dhowaad 9,000 oo magangelyadoon Iiraaniyiin ah, ku dhowaad 400 oo ka mid ah ayaa ku jira Nauru iyo Manus Island, laakiin intooda badan waxay ku sugan yihiin Australia iyagoo qaarna xeryo ku jiraan, qaarna bulshada ku dhex nool yihiin iyagoo la siiyay fiisooyin ku meel gaara oo ay ku joogaan. Iraaniyiinta ayaan buuxin shuruudaha xeerka qaxootiga qasabna looguma celin karo Iran sababtoo ah Iran way diiday inay aqbasho dad qasab lagu soo celiyay. Sidaas daraadeedna boqolaal Iraaniyiin oo Australia ku sugan ayaan la ogeyn mustaqbalkooda maadaama aan la tarxiiri karin aysanna sidoo kale jirin wax rajaa oo laga qabo in deganaansho la siiyo. Julia Bishop ayaa sheegtay in heshiis ay la gaaraan Iran uu u ogolaan lahaa in la celiyo magangelyo doonkaas haddii laga ballanqaadayo inaysan la kulmayn wax cadaadis iyo dhibaato marka ay Iran ku noqdaan.
I'm certainly in contact with my Iranian counterpart over this issue. It's been a long-running discussion. We will continue to seek to negotiate.
Waxaan runtii kala hadlayaa arintan dhigayga Iran. Wuxuu ahaa wada hadal waqti dheer soo socday. Waanu sii wadaynaa inaannu Iran kala xaajoonno inay dib u ceshato muwaadiniinteeda codsigoodii magangelyo doonka la diiday. Xaqiiqdu waxay tahay inay yihiin muwaadiniin Iraaniyiin ah oo qaxootinimo loo diiday, waana inay ku noqdaan Iran. Mr. Temple ayaa ku booriyay hoggaamiyeyaasha caalamku inay wax ka qabtaan arrimaha sababaya barakaca dadka gargaar dheeraad ahna la siiyo dalalkooda. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in difaacidda xadku inay gundhig u tahay maaraynta qulqulka qaxootiga, isagoo hoosta ka xariiqay in Australia ay ku guuleysatay inay joojiso magangelyo doonka isku dayaya inay dalka ku soo galaan doonyo.
Our ability to deliver a generous humanitarian program. The third most generous humanitarian.
Awoodeena ah inaannu bixino barnaamijyo binaaadnimo oo deeqsinimo ah sidoo kalena ah kan saddexaad ee adduunka ugu deeqsisan ahna kan ugu ballaaran adduunka. Inaan taas awood u yeelano waxaa sal u ah inaan xadkeena difaacnay sababtoo ah waxaanu awoodnaa inaannu dhahno annaga go'aansanayna cidda soo galaysa Australia iyo inta ay joogayaan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.